una jota to them not a victim. Can't fall for that.
Na kumi hempi sasa wabere kumanjo. Mulite wachira banti na kuo mugongo kuwe ule kuzito. Yeah, yeah. Honestly speaking, till now I'm still thinking. Omtima guwa kwa kalaji, tell me. Olwaga isa you still failing, yeah.
Perfect people bambwa. Bake ingaba ya sama. Utaya gari za kwe basura. Uzi nyongereze mbwa. Perfect people bambwa. Bake ingaba ya sama. Utaya gari za kwe basura. Uzi nyongereze mbwa. Simi nasa ena yae. Meke mana katana ya system. Baka singa kubianga ya system. Gwefu na joda to damn not a victim. Can't fall for that again. When you did a kibaruma. Win back on it here from the kibaruma. E chikumba chansala chibaruma. Ola wane chibo zina jo chibaruma. Honestly speaking, till now I'm still thinking. Omtima guwa kwa kalaji, tell me. Ola waka isa you still. Sura bambwa, unyanjogera koli wambwa, nolichari wambwa, corrupt politician mbwa.